saba dinkono wo busumba bwe busimbi Venerable Frederick Kirondi asobye abazadde okuliza abaana babwe mu ddiini kibayambeko n'okuvaamu abantu abali mu ensa ate n'okutya Katonda kibasobose okutuuka mu bwakabaka bwa Katonda. Bino abyogeredde ku kanisa All Saints e Busimbi wali mu disitulikiti ye Mityana.
Tusinzidde nnyo okukyawandiikibwa ekyo kiri mu ngero biri mu bbiri ey'omukaaga nkimanyiiza omwana omuto ekkubo ly'alina okutambulira mwawo ne bwaliba ng'akuze kali livaamu. Mujjukira nti ebintu byonna omuntu by'ayize mu buto bw'akula akula nabyo. Tulina mu by'okuza abaana kye tuyita window 414 ky'omwana wakati w'emyaka 4-10 obwongo bwe buba bukwata nnyo bulinga magnet.